Mr. Jabs in the building.
We baba zangu lodi.
Katiki moto. Tuenegipogo. Kwang snando. Eda fly finish.
Kenado on the beatbox.
Christine Mandona. Nezi nezi muma boko wala. Na fia le satala tuenegipogo. Tag ni for mane noti pa majini yama. Mwini. Grudge mwi kushe yo yaba. I'm using it, using it, using it. Young energy. Fipululunga vena wala pandila mwita wila tabucha tatu kavila na kando. Legacy ya chimbuya kuno ni wenya wakavilo kuwina ewa safanga manando.
Mulani muti wane kwa wazungu.
Ni money after money, lega shile tuwa kwa kwe chisungu.
Na ufuna chikubabe.
Wendo shidipa chane, sela walipa mine vima ulungu. Fali wako tumachena alifimo na laino. Hatu baba swishinga tuwalipo boka teino. Pana kweni taba pungwa na kaleza uzibyo kutina bebe wana gala solo. Deirenga vima tungo na meshwa kalumba nishi minyo dayamone kyo msika no show. Nakutiru mbapena. Aote mupola mwila kufokela fesu nshet shambogo. With the homies in black clock. Ala tabanwe fialu la padi fwe pabama sweet. Just cold, I never feel hot. Tie biga kofi energy adishivu kwa mula tula shila. Wanu paka satemba mumati pomo. Welo unje vya mabushit ndeo moe mwe. Nika watu chao afu nika leki chapo na kachusu mwe. Nezi nezi muma boko wala na fia le satala tuende kiboku. Tag ni for mane noti pa majini yama. Mwini grudge mwi kushe yo yaba. I'm using it, using it, using it. Young energy.
I'm
using it, goddamn old shit, damn young energy. Real Mose and AKB, Shadow.
Es un camión de remolque.
Yes sir.
Tuenegi bogo. Kule pala na kona baja mapaga. Chidupa kuta kwa fateti waluke popega. Bowser na nepa wachi kwela ngendala. Na pala kamono fala kabilo diendala. Fidi ambiga kumutima efi nka kulanga. Na fwida bula zwala nishishikula. Elo mbona fefi kope fidi afinshikula. Na kasha bakudiro turume tuwa wene takulanga. Kaide tatakaja nakabula pitilo. Kosa kwesa na mayeso monga ule zerero. Kuteide temu mafupa jonsen. Kulilensa kwenji seka mabulu. I gotta be a lone guy kwa tipali viulu. Goddamn mad people like you. Daba tolo kakapoma nangule jimulu. Ndwa bobe na batu fiulu. Shikabilo kukota nebo chidi muli mpako. Katizani kakasuba bake sali zati mpako. Bali vele robo puba tezi batu peko saba. Terere terere energy alipuila kusampu. Yeah, Mr. Jabs in the building. Tuenegi bogo. Kalilo le big niche. Winning. Era la mo. Sheyo ya ba. Aba vichele sichu baba. Commander Chief Tito. Biggie Mani was a B. Bebe Bet Nash. Era ba danger. Banat Nash. Scratch mwikushe yo yaba. Bini Bini Commander. Era ba zechanda. Just sit down.